sama mzukulu. Kuyimanje emnyango inkukhu yandiza. Buka isibhakabhaka, siyakhemezela. Pho uma kubuhlungu wena uyekelana ukulila. Umona iholoko lokuzinqonqisa. Kakho kuhle ukugweme ukuziqhathanisa. Ebusuku nginokubukela impi yemicabango yakho uqhatha uqhathanisa. Unisa imvula engenasidingo. Uphinga ezitheni ufuna ukuphindisa. Emhlabeni isitha sakho ilobu buwena obushaya indiva njalo ngesikhathi sokuzicwilisa. Ebusuku ngikubonile ubuka untanjana wami ulinganisa. Kungenzeka yini mzukulu ukuthi ma ungibona ngifasa ifindo likantanjana emicabangweni yakho usuke usungivalelisa? Bathi umzukulu uxolo mkhulu, inkinga okwamanje ngisazidinga ngaphezu kokuba ngikudinga. Ewu impela uzukulu ujulile, usekwazi ukuzidinga ekujuleni komphefumulo ekubeni esazimisele ngokuphila. Ebusuku nginokumbuka uba nesikhathi sakhe sokuziphendula isiqhela, futhi sekunesikhathi eside akha izindonga zeGibhithe, futhi ngathi ngumuzi wakhe wobuqhela. Ngapha mina ngiyathandaza, ngiyadiliza, ngihlwanyela imbewu yethemba ngenhloso yokumnika amathuba okulima. Ekuseni kukhanye nakuye emqondweni, kukhule nokhula kulomuzi wakhe womzwangedwa osemqondweni. Ngelinye ilanga mzukulu, amehlamwe ayovaleka ngingaphinde ngibuke. Ngelinye ilanga mzukulu, iso lami lisithathu liyovaleka ngingaphinde ngikubone. Phinde nangephutha. Mina mzukulu, ngifisa ukufa usukwazi ukuphilisa incazelo yokuphupha ngokufeza. Ngifisa mzukulu ufundise amajuba ukubulala umuzwa womzwangedwa. Ngifisa wazi ukuthi sibhakabhaka siyakunika ilungelo lokundiza wedwa. Ngifisa ukuthi noma sekufika isikhathi sami sokuthi ngiyolala ngedwa, kepha wena ukwazi ukuphila wedwa, ukwazi nokwamkela abantu kulo mhlaba wakho wedwa. Kuwo lo mhlaba wakho womzwangedwa ukwazi ukuzibona umude kunezimo, ufunde ukuzethemba, wazi ukuthi iphupho liyohlala liyiphupho uma ungazukulifeza. Wazi isidumo sami ngomhla wokuphela ufike emakhazeni uzongigeza, ngiqinise amabhawodi okwesaba namabhawodi kanembeza. Konke ke ukwesaba sekuyozephula amathambo kukubalekela. Funde nokuthi kulo mqhudelwano wokufa kuyenzeka esibathandayo basishiye. Ifisa uqine ifindo likantanjane ulibophe ungiswenkise. Uzithakasele ugiye, uzithakazele mzukulu. Wazi ukuthi thina singomafundisi izinyoni umndiza okhayelide, onsundu kukude kukhanyeni omphefumulo yegolide, odalizwe lethemba ngesisho nezaga, odalizwe lethemba ngamagama omtima, ochazela imhlophe njengelanga, obambala inkunzi emdaka, ogasela abagasela emampondweni mzukulu. Thatha nangu khiwe nguleko, ngifisa ulivule lonke iphimbo lakho mhla ufisa ukuhlabelela ebusuku.